This is the African Music Mix on the Voice of America.
Music and the most reliable news source, VOA Africa.
Seems up. coming to you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
front of the action. You the behind like a backseat. When it come to the action, you run like a athlete. Fine girl in a maxi. I be the boy like Patrick. Oh, you jump in my taxi. With the drive to come massive.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Wakati natoka huko kijacho mbamba kiki nitoka nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka dada habari samani naomba niulize swali
akajibu maskini koma itafadhali ngoma gali
unajua dada
we vipi hebu nipishe
dada mbona mkali
we kinyago kweli aishe
nikasema inshallah hiyo yote sababu fukada nisije nikakubaga nitupe sado nikave kafara nikaachana naye same za juma kistingisha nilikula kwa macho hadi yangu ikuridhisha nageuza mkokoteni na kuelekea maskani nikawapa stodi machizi wakanicheke kabotani maskani sikuwa natenda na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakwenda kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota safi kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tafu nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu nilipokea hela alichotaka nilimletea akakipokea tabasamu zito kantolea nilimpa change
Alikunywa
maji dafu akanitupa na kunigonyeza Niliganda kama nyamafu nikahisi ananibeza Alinipa busa la huba shavuni akanchomeza
I love you
Akawasha gala kateleza Jini amentokea Mose jambali uchabe wendi kwa mentali Na nani na nini na putiza mentali na kuwa shwari Na beba dumbesa na katisa samole penyu Mala kwa gafla pele yangu na pati yota matu Oh na pata gadabu mala nyingi spende dhaleu Na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju Ni jude mrembo
Maskini pole sana Mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
Na saba samu Oh nimesha toya mama Na nana mshukuru mwenyezi mungu kwa ni hini kama kadama Anakuwa mnyonge Anangata kucha na ntazama Anaanza kulia Anatoa leso anainama Na mwambia bibie ni mara pili tunaonana Na sidani kama ni mbaje iwapo tukufahamiana
Naitwa Vicky na miaka 22 Ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
Oh naitwa Jay ukiniita fara haukosei Na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe bazisogei Alishuka toka garini na kusema
Jina kupenda
Akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata denda Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
Tafadhali penzi Jay jamani nione huruma Acha kubeba mizigo pana nani kwa na mchuma Twende kazi bichi kwangu upepo na povuma
Sikiliza Vicky napenda tuwe marafiki Lakini hadhi yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki Hata wazazi wako na mini hawatafiki Tajiri na tajiri maskini sitaaminiki Nafuta kibapa mazio ili sishushe hadhi yako Mimi sistahidi hata kuwa kitakazi wako
Tafadhali Jay usitamke maneno hayo Naomba wanielewe haya machache nasemayo Hadi huwa kama ni bahati.
Nimeelewa viki na omba niwaishi mzigo. Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo. Na kila nikichelewa mwezako napata kipigo. Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo. Tuliongea mengi akanipa hera za matumizi. Sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama chizi. Niliacha kubeba mizigo pesa yetu likaota mizizi. Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi. Mkwito swala kwenda kwa wazazi wake alikuwa zito. Walifurahi sana kuniona tukafanya tamiko. Walisema je, maisha viki yapo chini yako. Tumefurahi mmependana, kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu hawakuamini kama mimi viki nitamoa. Ilifika siku ya siku mentali je ndani ya jumba na viki ndani ya shera, hakuna uchawi wala njumba. Tulishikana mikono ni nderemo na vipigo. Shaka ni sana bila fujo. Furahi sio kifani, lilifanyika bunge la pati. Watoto Uswahilini walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kemkem. Baba mkwe alichupa benzi kiwanda nyumba na BM. Hata zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipoteza na wale madem. Mambo so daktari, nipo na Vicky ndo my wife. Kidume na ngaa wanajigonga shenz type. Nilipokuwa lost home nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe. Mwadio ni cheka wanataka adhi pasupe. Naelekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwache asili yangu. Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei. Kutoka ndana dhiki sa kila siku shelei.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Narba
Sous quoi constant.
Liliane Le Premier de La Réunion. Arsène dit ça. Edgar Garcia, Jerry La Marinette, à Orléans.
I'm Luck Bill Yabarrow, and I have some electrifying news for you. AFCON 2023 is here, and I'll be at Ivory Coast covering all things AFCON for VOA Africa. We'll have exciting coverage on radio, TV, and all of our digital platforms. Make sure you check out voaafrica.com for AFCON updates. Stay locked right here on VOA Africa.
Lola, 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 L Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Remo, Vimilit no no yawa, tamane jo kwera ne rikni tora tamane ukwera ne rikni tora
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
عملت القلب ايه لما انا مش حبيب ومش نصيب. طب ليه قال لي قلبي لك قال لي عمري لك اشتقت لك بحن
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Mr. True, hey, Napala Zoo, Match Frame Walimo Onse, Kudwa, hey, Nikumkala Mameno Uli Losa Zone, Sabi Yourself, Dimane Wakambira Wazu, Belankoni Monsa.
Kala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa.
Uyo muzanga, ankala mugeto. Hakuna kampopo, imwe akanama. Ankala kumayaji, pafupi na state house. Wajamba kona, die patu. Kagero kapicheko mugeto, kamukiza. Kuseni seni, ashoka chimbala. Atawira baba neba shua. Atispati, apa imwe sipatu. Kuchitoka na liamo na wambuye waki. Atisini waziva, awa bankote. Agula pamela, imwe afitikila. Apala la ya daika unga
Atikala mamene ulili Kuzionesa nikoipa Atikala mamene ulili Kuzionesa nikoipa Bazungu wakutipio sefu mwana Kuzionesa nikoipa Bazungu wakutipio sefu mwana Kuzionesa nikoipa
Wachoka wakuta kutashi huku Waizwei kapofuti na chamba Wafika pa klabu na kabodolo kambozi kakaso ati ni obeula na sikana na ukuona ati amba imwe pali bantu koma kunyumba kwa mende wakona ma pali sai
zale na maina kutopenda kala mamene ulili kuzionesa nikoipa ati kala mamene ulili kuzionesa nikoipa bazungu wakutipio sefu mwana Kuzionesa nikoipa Basungu wakutipio sefu mwana Kuzionesa nikoipa
Ujamu zanga anani nama Nisewenza kuzesko kansi niboza Akili na chabepa kahati uweya Uja kukamwala maketi ni muziva Na uja wina enzo tinama Nisewenza muofesi kansi niboza Akili na mutoireti na mubeza Atipio sefu mwana Uyu mugaizi nangu atinama Atumba ma, umulange buino, mungola mwake, mulina nsapu, atibio sefu mwana.
Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Kala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Bazungu wakutipio sefu mwana, kuzionesa nikoipa. Atikala mamene ulili, kuzionesa nikoipa.
Atinkala mamene ulili kuzionesa nikoipa wazungu wakuti be yourself mwana kuzionesa nikoipa wazungu wakuti be yourself mwana kuzionesa nikoipa.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Masha, 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 nagoya ona mimi na data. Masha, 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 nagoya ona mimi na data. Hayataki kupalaka, masha, ukialetea tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka, masha, ukialetea tama utaumia. Masha, 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 ni magumu matampi ya mafupi. Wapo wanaotesa milele, wapo wanaoteseka milele. Kamba kwako ni magumu kaza moyo. Jitutume, jitume kama mtume. Jitutume, jitume kama mtume. Dunia ni chafu, chafu kichizi. Kitega uchumi sasa mapenzi. Mtu mwema na tama na fema pema. Kila kona lizambia kuna wema. Watu kuwana kama wanyama. Kutowana kafala kisamari. Kutowana kafala kisamari. Vijana sasa watakipirika. Mama watu wazima kuziwasula. Kosa mama kateza na benzi. Leki sazi au pilado. Vijana wanakuwa kama machangu. Kujila mbala mbali kusizao. Eti madai wanachia samisha. Kuwangwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kuwangwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kako siona yula na gari. Kumbe mwenzio ni shoga kaongwa. Dado siona yula na nyumba. Kajenge wakapewa miwaya. Wana mdogo mchini kuna mambo. Usigu utajuta kuumia. Chakarika ipo siku utapata. Chakarika ipo siku utapata. Masha, 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 masha. Nado yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nado yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Huku wedu naweka watu mjini. Hali yali sipala na chokuna moto. Shida yake mshiko kakuto sadaka. Maneno matamata mataflo. Jembe na pesa, jembe na mshiko. Mkenge mwanangu na ufa. Mkenge mwanangu na ufa. Mjini wapu wanaoga wangoma. Kama shida yako gali utapewa. Ukitaka simu nyumba utapata. Lakini utakume angusha taifa. Usishangae baba kama mbuza mwana. Usishangae baba kama mbukiza mwana. Baba na usambaza tu mjini. Bila kujua mwana ya naya na boy. Boy na ya nalele wana jimama. Jimama iloli na mbukizwa na baba. Boy na ya na upeleka kwa mwanae. Nina nani alaumiwe kati yao? Ni nani alaumiwe kati yao? Babu umekomesha au umechikomesha? Nani mlisi familia umeteketeza? Jambo zilo linji wenu sikuagiza. Familia yangu limetandagiza. Ni nani mwanzi atamuuguza? Ni nani mwanzi atamuuguza? Masha, 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 masha. Nado yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nado yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha.
Aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.